Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kanto to bugi janga fandu hala Mamadou Sama Sigi jom nyali sakabe hedibe. Mal merna metti leedi ndi na wondi dawrede der talkuru kawral gollobe sininama admari hande hakkunde gouvernement e kanyen syndicat ngaji kewdi. Leydi Mali leede Mali Burkina et Niger mbiyanna ciini gullidal mabbe le haboti Russia gal anya bamande men kal komsare kenyen le kawtal deedo leede tati de tembentu nyamitun hono mbiyan kabaru kaw ben kartal biometrik wuri wakat juno jamare de wadi guldo landul yo ele yewter meden on nam parla di ngun sembe ko warjo men hande kiki aljumaade nogo e juut 2023 bismillah sakrawe Leydi Mali ndi jemben yar yeso bangal jogol bibbe leydi ndi gouvernement o e syndicataji modi di tinni aljumaare hande nogo ju utto ben talkuru kawral gulliji di wadama yeso kanko kanaka leydi ni Assimi Goita keddana ko maram kubbati wane du fosango alsisse
goldo talkuru kawral kulle didi teddude hala mudum woni lehem toni joda hala hakune malin kobe fu kan yupude syndicat embe holita ko woni wimu em tobbe jiddi won lehem dum waram gollirede hono no holliti ele baton goddo sappo e jiddi yaade noga didi lewru october tobbe tati arande di waram haltude hune fuko bili ele hala saria bangal dedo dewtere kay fanaaji ko woni le hem fayeto gede cimbe dumbe hodo woni ko domi do hem tobbe nay kejjide waram haltude anyaaji di goto e gede de fu warta gollirde hakkune mu em ko yottoto syndicat em nogay woni cinimbe dum le hakkune mabbe ana cstm kay untm syndicat Michel M janginobe jande do dore kanyu endu sinini dum fayeto syndicat JGM bedo yimbe fubami adi wiide waram ardinde joda hala yalla titalaji ko woni hakkune mabbe gouvernement o bangal golle mabbe o ana hebene jogalal kananke lamu hakkune jo o nardi gedde de fu teddina anyaaji bamadi
dum do wati wato mo ben gollobe Gabriel Touré ngadi mbutre hande jonde nuku goto haljumaare hande noga ju utto der no bamako do tobbe mawde de fuf yo bangal hun jangol hore ben sifa golleji mabbe kanko Djimi Kanté won kedo hala do gollobe won ko hanni sita sidibe kedo na fashtan mako
en sitting pour dire non
fana o batu ki hollutunde lafi batu sariyaji hore be amembe mena gollobe Gabriel Touré handen metta san sab lede balde be taji jobide amendi feccere mudum fu sabe murtar golle mo wonde waddene me yida joda kasme jantida fi goto kasin sabe ne murtre golle signil gol talhur kessur hakune lamu on ko lodirte parti social mede jabini dun so dun nato sabe kontire tordal amendi mede tiji feso nu talkuru nodirte parti social signinama waawa nata de sabe hadde murtre golle ko wonne leedi
a ces situations là
sakarbatu haklaje modu kabaram banga bem am facebook et twitter jawuji ben brevet technicien 1 et 2 kany kap yelti almari hande denno adara kambe abibe bangal biti 1 woni nogay enay le temedere chapandi petchal tantati jena to ko biti 2 kambe kayo chapandi jeddi joy ben petchal jegom le temedere nonno kambe ngobbe kambe kay pasube be nay bara chapandi enay petchal chapandi jegom etati le temedere fandu li kabaru ko buri mbenni yimbe la sappo ngoni masim binabe bonani jo en kabordo be andaka li commune soufara cercle jinn han wattu goto men notu masina tun jo en kabordo ben nangi nokku wela li commune kolongotum den hultam wiide be dum lati sababu ina sonne jamarande be do kay dardi lam o faba kadana ko asidu konti haftini edu fasango alcc
yimbe la jogibe kabordo nati talatara bettinde le gendi be noddirta nyamusa anale commune soufara le wi kabaru ke bari to ndi yimbe la jetto en won be bari nyaloma jukkude odon nyaloma be kippike ngeni wondi ni minoddirta kombaka anale commune goto o be barto yimbe la jeddo yom le wi kabaruji kebaani urde todi fay huune heddaaki le deedo gelle didi fa hamne wuddu leedi amendi masina yimbe la jogibe kabordo be andita ka gombe do moto wari kikede talatarnde goto e horebe don sun kobe munipe bugu odon nyaloma goto yimbe la sappo doni bandi em jogibe kabordo wari conseiller ameri ngeni be noddirta togolo kura anale ngeni kolongo seda foji di ka tiwede mbara do o dotono goto yimbe adonobe chakuji gawri yade le ngeyindi andine tan wiide fa hamle cercle masina yimbe gombe tumbe kany enka holti mette mudum sanne fewde e ko yimbe jogibe kabordo wondi yiltade le nokku mu en o ko be ngadi noddango fewde e mangal pade en be faabobe micintinde tan do wiide kenya yimbe hewbe jogibe kabordo ana wondino yiltade wela ana kolongo tumu
yalla hunjonde kabar de nago ben himeji jamare de leede tati mari burkina e niger bami anya ben de kawrtal sato fuf yalla tondir hakilaji dum wattu nyameto leedi malindi ben kayado ben ngondo to do inde leedi malindi woni ministre ko mondo ko luguldal hakunde leede kedan ko ben alcisse
leedi malika e leedi burkina faso holitile nyaloma hande odu kasam wiide ana wondi e daane e leedi niger le goldo dawol kejabe dedo leede tati ka holiti wiide waran jukkitaade imma daraji di wondi wadde bangal golidal hakkune mu em le teddango kaye potal so dundu beccigebe holiti wiide jonka wajibi du kinabe beedo ndira juudi mabbe bangal golle pawido e politique kebe fayeto tewtugol ande e finatawa kejabe dedo leede didi holiti dum wiide ana yidi nabirde yeso golidal gongal hakkune leede tati de yalla ko tawtuta ko ana hebe be koliti du wiide be garam be cembintina imma daraji mabbe di be gondi wadde bangal hawla terrorisme en be yudde le leful sahingel dedo ledde tati du holiti wiide waran fabondirde ko nawori bangal solda saku fa hunchana hore denagule ledde mabbe de wattu fuso wom tewtudo fa sama du goto e mabbe na du so terrorisme en be hippike goto mabbe ministre kumani do kabaruji bilide kebele lede amendi doni aluseni sanu kay ministre doni kanko karamu ko jean marie traoré wonno dotunobe ministre em kumani be kabaruji fu ko wodani sella leji malika e leji burkina faso
yimbe la gullirde ben ko le kabar woteji ben tirke balde tati golle tutundral hakilaji don faana mudu wonno men sembinde bawdo golle kala ko nebi kabar woteji le lan woteji garuji di den landi dun wonno fesse kenyal de do faba golle idea kalfa goita tamatun ke dana ko hebne du fayson ko alcisse e sita sidi
chagal balde tati joda hala tawanobe tombe ka fu holiti wiide faami sanne dati kandi jokkede yalla titalaji bawdi finude chagal woteji ana hebne jogolal
sa réduit
les nato sabe wutide metti ko mata ko ne jamaare le watti di woteji sabi watti joni le lam hakkone radio wonden wadugo wotongaaji le mudum ana tiddi sanne du sabi suma fetti dabiriji yala di woti ana wadde e deedere
la cohesion
le wi kanko Mathias Wankpe du woni ardido fedene be nodirta Fondation Internationale pour le Système Électoral haltugol no labiri ko wodi ko tam waawi latade sababu landine woteji kantidi
le mudum
do yogaaji me gentade do mudum wadde batu hokkude homa fu hala ciagal mudum jande gonne watten ko natto sabe famutune jamaare fu onen torra jabta hunjire so sabe hannen so men famutuna pelle def e damudum tinno watta koyde mudum e di battuji yalla di wotingaaji an heba wadire no wodi ta torra fu wala
hatter kuleji kewdi kandi jokkede kanako be holitama le odo batu le hakkune majji ana jande fa ande hono beme ande de hani gollirede
yotra mede hertande on nampal handani wi du kaba kaltal biometrique denno hultan wi de tarifa ne kabar mudum jarti to segu tumbutu kuchala e kay denno jamande hulti wi de fandi dum natal e juude mabbe kay hulti ti allahji takki teraji kewde le kartal kebe kebi denno kedanna ko aissata jara e hejab amen yogabe hayruntine en du fastango alcisse
akay si on a été enrôlé
kay do mi ngade enrôlement on ngafal nyoloma hande o mi kebay kartol amen biometrique kuchala mi ngade enrôlement o ila fuddorne nindum hebay carte en biometrique o tafum hinani wi le hokkol carte ngaji di waram fuddude go o lew septembre no tomboktudo mi wonko hani waytede edo carte en o nga be mi min doma tafum fa soudi ministre o den ko wartire mabbe fa dum heba waytede min ka segu do ngummi mi hebi kartal en biometrique carte biometrique ngay di to hokkete to kay yimbebe to woni seguto ana wuddonde sanni dum wana hunne ne wiinde
udala kana o yoron nuna kibini ka kartita amanno gon ko
bangal kabru jamme wudi ben yontrende ben rafinde nagu le jongaji moti e banyagar fuditingol dawul hakunde donza boni e gawo ben no dango dun amiri en e kanye cipelle cimbe talgurundu bangal ben kabaruji talgurundu den no dun modi e kabaru wi di hawntin en halima yatra kedana fastango alcisse
mi puddiran kabaruji amen di halde hala hipangol yimbel jogibe kaborde gondude matel sanne le region motivaye to bajangara kabar o khalatke sababu egine yimbel hewbe ude jonde mu em so fara fa to bankas demo tombe ka holisi wiide ngutti feyade wadude golle mu em gese so min jaari yeso fa hamme kabaru jontere amen de min kalam hala batu yimbel kumani be fina tawaji le lede amen ji bamako do bedo inde ande em holiti ko woni wi mu em bangal lati kandi jokkede yalla tidala ko woni hakkune laamu lede amen di e gube cinbe kaldal kawrangal an hebene jogolal le ndedo yontere wotere du ya warta fuddido lawol donza bonika e gawo balde kurde ko lawol tacca ko moblaji kewdi hebi iwre duanza yare gawo elendenago metimidiram kabaruji amen di halde hala woteji fa subo ngaro fa lamo fedde fema foot charta do noga e jena lewru utungaro ndu dido woteji waran fa wadana watta file nyalo mo hande o ka wala fuko anda do him goto e kejjido fa hamle doddundu kayndu ana kaso ana heba balde seda jom
do to mata ko borjo men hande sakrab mi tonta website fuf mi to hisu mbien yutre su tamani du application modu yo bangal play store o sedo yutre men magazine kabar men yotre men magazine hande du men kabar kang e yigaji leedi den no hanka se leedi man libe do ke chamantati le tamdere le ngedu mo hebata se be joni yo chamantati jo le tamdere non no gollirde men no to gollir gollobe le kabar yigaji dun ben noga e le tamdere be data e kabar leedi ndi non yo ala hali milliards du tamdere jo won ko leedi malndi hebata hitande fufu kadana ko musa malli hawrutin ene do fa ba ben e jaba yoga be kadana fasta min e sita sidi be yo en kirejam dido projeji saria do kabaru yigaji leedi e bilide dun kala ko woni nokkuji do di woni nyande jeddi lewru outu jabirindu wonande cnt asan sidibe holtivide dido saraji kisidi lato sababu hedin tingol buru fuf horongoji yigaji leedi njaajina ma fayotade dubi jeena natrogol majji dun yo dubi sappo e didi mbawdi internet mbawdi hedin tinede
les entreprises aujourd'hui sont
entreprises ngaji ko heefu hannen le temdere fu an hokka ko yaata joy kebal mu en societe ngaji dar hore mu leedi mali du yo hunde mawna hannen le golleji mabbe itton kanga le leedi sabe kebal mabbe ben wat peccid nokkuji didi sabe hunde fuk be hebi be peccidan e societe ngaji yogaji di entreprise ngaji du wawa ittude kanga fu so walani kambe ke hore be leedi be signa talki yogaji ku holli titab be de wa ittude kanga le leedi sabe so be nangaba itton kanga tabbe wala talkuru ko yami tab ittude de kanga laamu ana way tongude be hadbe ittude kanga den le leedi
de la nouvelle societe d'exploitation
asan sidibe be rewide odo projet seriawul do kabaru nokkuji yigaji di ngoni fana mudum e hunjan hore gollirde leedi mali le naturgol yigaji leedi di
la loi sur le contrôle
o sere kasse bamad ko nairi bangal e tugon kangale leedi nin ana nafa societe de kewde leedi mali sabdu na faawa be hannen be hebe be feete gollije e tugon kangale no wodiri no nato sabe jaati leedi waa mu isnaaji fa heewi ko nairi bangal e tugon di kangiji
kanko duke kebe modibu maw magol hultivide di do seraji kesidi na lato sababu gollirde kewde kinno kabar mudum na nafa leedi mali di kanon ti ji namba wi tawede wonande gollirde yigaji leedi de
ce code constitue une certaine avance
ko sere kesse mamado natto hunne mawna hannen le golleji e ton kangale leedi ngadun wanata sawadure torraji yogaji du entrepreneuriat kiddi signinde talguru hakkun kambe ko gowron giddi ko boyi sa besu wala wara signa talguru gon kasin ciagan ko sere kesse pamado lamdi ana wadde hannen yela di entrepreneuriat kiddi signinde talguru hakkun kambe leedi malin ana wadde kasin lawol e ton kangale ciagan so ko sere batama mi mila yalla du ana gassa
parce que il est beaucoup plus contraignant que l'ancien
ibrahim mariko dun kebe goddo holtivide ndudon talkurdu na nafa leedi malindi sanne o beedi wiide leedi ndi na hasin non jawtaade sifa jogola kabaru yigaaji leedi yalla sembinde kabaru kebal hal non en region gaaji kay buguni esikaso ngadi imadara yalla jamare nokuji yigaaji leedi ngoni mudun ngatene hakillo
par rapport au
minnga mide mila yimbe ko heewi jodi be le kreduudin ko dum wattataake e ittugo kangale leedi be fa hande be han milade kuteji ko hebete ni ittugo kangale le kreduudi ngami e tijji le osere kesa pamaro du ana nato sabe kiro du dum indine hono du doctorage tout l'école en nanal mulu fu mudine to menenga kenya baddo o sere kessa hala ko nodire kodde mini sere an han batere non labir homa fu antana wodiri to menenga buguni kangene le commune nodirtero danu ciagal bam ko o sere kessa mede tejjidi war nato sabe hunjide keban lamor amen yarre yeso ciagal mudum be tin watta kodde sukabe jogal amen e itton kangene o nuku
sinasini min kakaw o kadi
odo projet keso yigaji leedi haani jabanede bangal kanagi transition colonel asimi goita mbiti tan wiide leedi malindi yo ne berdi bangal natogol kangi leerunde afrique famdi fuf gollirde sappo en nay yigaji leedi nakkinni kawar kangi leedi mendi jatteji ngadaadi huliti leedi malindi kangi ko jaltin le hitande 2022 won ko buri tonngaji chapande jiddi e didi